Wango kubwa leo tuko hapa. Nipo na wanangu tuko okay. Nampigia simu mtoto mzuri aje na rafiki zake kama wote. Enes moyet papa waita bili lete hapo siogope. Cheki mtoto anavukata na mkamatia unu mpaka chini ya nichushi. I ain't play no game. Situ natamba kila sehemu. Bad man na no fear them. What you gonna do goddamn? I ain't play no game. Situ natamba kila sehemu. Bad man na no fear them. What you gonna do goddamn? Na 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 na.
Till the morning, we ballin', we all in. Ladies on my phone calling, say they horny. Got no mix of bibo, mpulima, mpunga, mfukoni. Niko na wauno, kileta gomvi uponi. Majani kama shamba, marasta kama chronics. Nipo ndana nyumba na baby zote ni foreign. Kasha nipo namba muda mrefu ni yoni. Nasepa na kijiji siwe story
house. I ain't play no game. Situ natamba kila sehemu. Bad man na no fear them. What you gonna do goddamn? I ain't play no game. Tunatamba kila zimu. Bad man na no fear them. Machikuna duga demu. Na 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 na.
Nexus, Abracadabra the General,
Hotman.